Bakedde ku makya nzize ndezeddwe kuba ebbanga limmazadde linga sibatendera abataka abanjagaliryo gye nazaalibwa anabampagira mbyanga byenkola mwenna mujeebale nammwe ab'ensiri nasabye embagatike temukiika nsinga ejyammwe mujeebale wamma abampulira eyo neekuleediyo nze bampiita mutakisa bikyamubye ndaba kwaba omukazi ye mukyamusikisa nyumya ng'ate era n'abasajja sibasaasira kati mukkalire enzigye mbitandike owakabisa akakoona avumula emimira alinda ebijja. Ebyange byennyumya byoyibanga ssomo kati amatumu gasokoole mu nnyumu envumbo sukulwa ng'ogisubwa emboozi gye ndasa gye tusemba n'olemwaku okuggyamu ekinyusi mu nsi we batunudde n'ogitangaaza erimu ebizibu bingi ebibuza eddembe osanga twandirifunye tube nga tweyagala naye obulamu bwaffe buli mu matigga obubenje bwe bubenje butufuukidde tusasira ab'emasaka mityana n'ejjinja wano jjo nijjo yabojjebwa musota ennaku waayita bbiri era ne tumussaayo butemu n'obubbi gwe muzannyo gwa leero bw'ogakkawala leero osula ku nsiko olaba n'ennyanja yafuuse kattiro lwetabuka babaamu mpaawaawunawo bw'oyongereza nakuno omweranju siriimu kyakoze ekyantungo ggobe ewaffe ebyalo byo ebifudde matongo nanga akunyumiza gye bujja kyenkakasa muliwulira buwulizi ku leediyo nti abadde muyimbi wo balongo yafudde gy'ova olaba buli kasente k'enfunawo nterekako bbiri omukaaga n'enkoona bwe mba nywedde nnyawo ntwala mu kkomera kirage ekkoba olumidde zange ze nywedde wamma abakoona bbiya ku leedi nywa nnamba n'abo abatto nti ekipapa w'ettaano kote n'amalwa biteeke mu mpaawo mwabalayini eyo munywenga mwezinira nange owasigala awala gimpa nnamba nyoke nnywemu eno nga wensu n'endongo walumba ezzaaya. Byandibaddewo ne tukoona omwenge naye ab'eppiti n'abalinnyi mu ddembe leero tulinga kale ekirooto kye ndoose bwe nneebasa ekiro ne ndoota omuntu ng'alinnye ku muti waggulu mu nnyanja okutuuka waggulu nga waliyo ttimba alowooza abuuke nga jaggwa mu nnyanja ng'ate mu mabbali awo wali kuggoonya z'abadde ku bbali nga ziri ku mbuuta kale kuba akafaananyi omusajja waawonera waggulu ttimba wansi waliwo oggoonya alowooza abuuke ng'ennyanja y'entaana nabadde nninda ndebe ye kwawonera ne bampita okulya ekirooto n'ekisubwa nga sitegedde. Thank you. chonna chenkutegeeza kwata nakikukamu kyekyo obulamu bwaffe buli kunninga olw'ebizimu enkuba eyiwetoolodde kale bannange tunaddawo abantu bw'okakkawala abatonde b'ensonga ate n'empalana zo ne zijjula ebyalo ate bobeera omwavu wensi eno n'ekunyiga kuba buli kyoyagala oba ofuma kifume ng'ofuna eddembe endwadde ne z'ensonga mana b'empalana sikulimba bongerako olaba bawalano yatunda omwenge mbulwake wannayiga bba abanyu batuula nnyo naawe weeza akalimi olabe bwe twesomba gwe wapoka ate ne weevuma abagunywa mbunze bandoga abanyu ne banziruka ekyo ekyeffirina kinyumya nga sikisa kuba abeewaffe bagifudde engombo mbubalongo yayimbye kaakati agula mmotoka yo banjiguza ekikikwe ky'ofiirwa mulabye n'ebituma byammwe ebirimu evvundu wabula mulabye nnyo kyokka mbasaasiddeyo kuwala n'akwawadde ebiseera by'obimala kyo ekyamazima te mbaliriza ne mpulira abuuza kyensefudde kati tuddewo abantu ensi yo simbi naye ffe bannyiniyo ffe twaffe emitima ne tutuuka emisege oba ssentongo jjo gye yaguza emmotoka tokola mpalana kubaanaawe yambiddwa bwe tukomya empalana n'effirina n'amalogo wano sibalimba tulifuna eddembe wabula kanzireyo ewange enjiyo ebirala mwamba abampagira tuliwayo olulala mwenna ddembe Thank you.